ka nin sɛbɛn fura kura ɲi kɔnɔna la alintin ko faso jama mɔgɔ 1,270,000 o de fagara 2022 ko o be komi faso jama mu mɔgɔ fagara cayara ni 2 ye ka tɛmɛ 2021 kan ko mun ye adamadenya hakɛw ye mali kɔnɔna la ko o ye kamanaganko ye duniɲa seleke 4 jamanaw ka keleya tɔnba ONU.
With almost half of all terrorism-related deaths globally occurring in sub-Saharan Africa, the region has emerged as the new global epicenter of violent extremist activity.
Aleka jateminelikela ni uwe aliuntini kakumala ni aga kolosilila. Senegal jamana den aliuntin aye wiliwile dake mali jamana ani dunia jamana uye koka hakili jagaboke jabili mumina ke gelea mumbe ni wakatini nani abe mali konnala. Doko kuntemeni dunia seleke nani ONU aleka 7fra dotuye mali sardasulakao ani marafatiki jekulu kujalaki kafokuye ninjuga yake koka nyesi faso jama mwodo uma. Mali jamana nyemoro uluko niye sika sika libi dunia seleke nani aleka ni kumaka nununka ukele nga fo kumo hake mufakara mbaliko no kuhu chara kateme keme doya biduru ani nanika samba flani mwa ani flakon nala ONU ni ndankarli nununda mbaliku na ani atiri lakado.